Downloadani tikumvera nyimbo dza pamwamba pa malawiwanga.com.
Chida chokomela Mulungu sudza kuwa. Danieli ku Babylon analimba ntema na uzanya matamfumu mugai uze mfumuyo mafano sindilambila koma Mulungu yeka wa moyo naponyedwa nsenjera mikango Mulungu nampulumutsa kamba kochita chokacho chokomela Mulungu Shadrach Meshach Abednego analimba ntema na uzanya matamfumu mugai uze mfumuyo mafano sitilambila koma Mulungu yeka wa moyo naponyedwa nganjo ya moto Mulungu napulumutsa kamba kochita chokacho chokomela Mulungu chita chokomela Mulungu udza pamba na moyo chita chokomela Mulungu udza kumudwa chita chokomela Mulungu adza kukumbuka nsautso ukachita chokacho chokomela Mulungu chita chokomela Mulungu udza pamba na moyo chita chokomela Mulungu sudza kumudwa chita chokomela Mulungu adza kukumbuka nsautso ukachita chokacho chokomela Mulungu
kazi wa Potifa zivute zisavute chimo sindichita ndimaopa Mulungu wakumwamba nakala nkaidi Mulungu nampulumutsa kamba kochita chokacho chokomela Mulungu Hezekia nadwala tenda bafubifa Mulungu natuma neneli ugai uze mfumuyo tendayo sajila akale obonzega Hezekia nabembera Mulungu nanjilisa kamba kochita chokacho chokomela Mulungu chita chokomela Mulungu udza pamba na moyo chita chokomela Mulungu sudza kumudwa chokomela Mulungu adza kukumbuka nsautso ukachita chokacho chokomela Mulungu chita chokomela Mulungu udza pamba na moyo chita chokomela Mulungu sudza kumudwa chita chokomela Mulungu adza kukumbuka nsautso ukachita chokacho chokomela Mulungu chita chokomela Mulungu udza pamba na moyo chita chokomela Mulungu sudza kumudwa chita chokomela Mulungu adza kukumbuka nsautso ukachita chokacho chokomela Mulungu chita chokomela Mulungu udza
bamba na moyo chida jogomela mnungu suta kumuwa chida jogomela mnungu adza kukumbu gansa uso uga chida jokajo
Ndani tukumvera nyimbo zaba mwamba pamalawiwanga.com.